We bless the Lord.
Tumbariki Bwana.
Hallelujah. We've seen that the church has to move into the Holy of Holies.
Tumeona kwamba kanisa lazima liingie patakatifu pa watakatifu.
The process of purifying the church.
Hatua ya kulitakasa kanisa.
And without purifying the church.
Na bila kulitakasa kanisa.
She cannot enter the Holy of Holies.
Haliwezi kuingia patakatifu pa watakatifu.
Because the judgment of the Lord is in the Holy of Holies.
Maana hukumu wa Bwana upo patakatifu pa watakatifu.
And we continue to look at even how the Lord would baptize with the Holy Spirit and fire.
Na tumeendelea kuangalia jinsi Bwana atabatiza kwa moto na Roho Mtakatifu.
No wonder in this entire process of repentance.
Na ndio sababu katika hatua yote hii ya toba.
You see in Matthew 3:11.
Waona katika Mathayo 3 mstari wa 11.
Repentance going on there.
Toba ikiendelea pale.
And then when you move on with Matthew 3:11.
Na wakati unaendelea pale kwa Mathayo 3 mstari wa 11.
The Lord is coming with the Holy Spirit and with fire.
Bwana yuaja kwa Roho Mtakatifu na pia kwa moto wake.
And you see that fire burns the sins, the chaff is an unquenchable fire.
Na unaona kwamba huo moto unateketeza dhambi zote, ni moto usiozimika.
The book of Isaiah chapter 55.
Kitabu cha Isaia mlango ni wa 55.
Still talk about the need for the church to purify.
Ngali inaongea kuhusu hitaji la kanisa kujitakasa.
The purity of the church.
Utakaso wa kanisa.
Isaiah 55.
Isaia 55.
Verse 1 it says, "Come all you who are thirsty."
Anasema mstari wa kwanza, "Haya njooni nyote muonao kiu."
"Come to the waters."
Njooni majini.
"And you who have no money."
Na nyinyi msio na fedha.
"Come buy and eat."
Njoni mununue mule.
"Come buy wine."
Njoni mununue divai.
"And milk without money and without cost."
Na maziwa bila fedha wala bila thamani.
And so you see very clearly.
Na kwa hivyo waona wazi kabisa.
An invitation to holiness.
Mwaliko wa utakatifu.
He is inviting the church into the holiness of the Lord.
Anaalika kanisa katika utakatifu wa Mungu.
And so you see the anointing of the Lord.
Na sasa waona upako wa Bwana.
The strength of the anointing is spoken about by the wine.
Nguvu za upako zinanenewa kuhusu katika hiyo divai.
And you've seen very clearly that he was able to speak to Samuel.
Na unaona wazi kabisa alikuwa na uwezo wa kunenea Samueli.
And yet he did not speak to Eli.
Na Eli hakumuongelesha Eli.
And then he was talking about judgment that was coming to the outer court.
Na sasa alikuwa na kuhusu hukumu ijayo katika nyua za nje.
And you see very clearly that after that a lot of judgment hit Eli and his sons.
Na unaona baada ya hapo wazi kabisa kuwa hukumu mwingi ukamgonga Eli na wanawake.
The judgment that would purify the church.
Hukumu ambayo italitakasa kanisa.
And you see that he speaks very clearly also of the need for us to purify out from the things of the world.
Na unaona tena ananena wazi kabisa hitaji letu sisi kujitakasa kutokana na vitu vya kidunia.
And especially the love of money.
Na hasa sana kupenda pesa.
But the same purification is in the book of Zechariah.
Lakini tena usafisho ule ule uko katika kitabu cha Zechariah.
Zechariah chapter 13.
Zechariah 13.
Verses 7 on.
Mstari wa 7 kuendelea.
To 9.
Hadi 9.
He says, "Awake, O sword, against my shepherd."
Yesema, "Amka e upanga juu ya mchungaji wangu."
"Against the man who is close to me, declares the Lord Almighty."
Na juu ya mtu aliye mwenzangu, asema Bwana wa majeshi.
"Strike the shepherd and the sheep will be scattered."
Mpiga mchungaji na kondoo watatawanyika.
"And I'll turn my hand against the little ones."
Nami nitageuza mkono wangu juu ya wadogo.
"In the whole land, declares the Lord."
Katika nchi yote, asema Bwana.
"2/3 will be struck down and perish."
Mafungu mawili yakataliwa mbali nao watakufa.
"And yet 1/3 will be left in it."
Lakini fungu la tatu litabaki humo.
"This third I'll bring into the fire."
Nami nitaleta fungu lile la tatu na kulipitisha kati ya moto.
"I'll refine them like silver."
Nami nitawasafisha kama fedha isafishavyo.
"And test them like gold."
Na kujaribu kama dhahabu ijaribiwavyo.
"They will call on my name."
Watalitia jina langu.
"And I'll answer them."
Nami nitawaitikia.
"I will say."
Nitasema.
"They are my people."
Hawa ni watu wangu.
"And they will say."
Na watasema.
"The Lord."
Bwana,
he is our God.
Ndiye Mungu wangu.
That is the purification the Lord wants the church to go through.
Huo ndio utakaso ambao Bwana anataka kanisa lipitie.
And you see that the remnant has a direct conversation with the Lord in the Holy of Holies.
Na unaona kwamba masalia wana mawasiliano ya moja kwa moja pamoja na Bwana katika mahali patakatifu pa watakatifu.
The Lord is able to call them my people.
Bwana ana uwezo kuwaita watu wangu.
And they are able to say the Lord, he is our God.
Na wana uwezo kusema Bwana yeye ni Mungu wetu.
That is the inner court conversation that the devil has no access to.
Hayo ndio mazungumzo ya patakatifu kwa watakatifu ambao shetani hawezi kuyafikia.
And that's why the Lord emphasizes that the church moves into the inner court.
Na ndio sababu Bwana anasisitiza kwamba kanisa liingie katika nyua za ndani.
The inner court is spirit filled, very spiritual.
Nyua za ndani zimejazwa na roho, ni wa kiroho kabisa.
That's why he emphasizes that when you are Holy Ghost filled.
Na ndio sababu anasisitiza kwamba wakati umejazwa na roho.
And you are speaking in the true tongues of the Holy Spirit.
Na unanena katika ndimi za kweli za Roho Mtakatifu.
Not some false tongues that you see all over the church.
Sio ndimi zingine za uongo unazoona kote kote kanisani.
I am talking about the true tongues that are given to you by the Holy Spirit.
Na nena kuhusu ndimi za kweli ambazo unapewa na Roho Mtakatifu.
Then essentially in that conversation and prayer.
Alafu kimsingi katika hayo mazungumzo na maombi.
You are operating within the holies of holies.
Unatenda kazi katika patakatifu pa watakatifu.
That's why the Bible says the devil has no access to that conversation between you and God.
Na ndio sababu Biblia inasema shetani hana uwezo wa kufikia hiyo mawasiliano baina yako na Mungu.
But if you are involved in a casual relationship with the Lord.
Lakini kama wewe unahusika na mzaha tu katika mawasiliano yako na Mungu.
And you are having a casual Christianity.
Na wewe una Ukristo wa kimzaha mzaha.
Then the devil has access to your prayers.
Basi shetani ana uwezo wa kufikia maombi yako.
He knows what you are asking.
Anajua kile unachouliza.
He can intervene and give you trouble in that direction.
Inaweza kugeuka na kupatia shida katika mwelekeo huo.
And yet when you are in the inner court.
Na ile hali ukiwa katika patakatifu pa watakatifu.
Everything happening there, actually the devil has no access to it.
Kila kitu kinatendeka pale, hakika shetani hana ruhusa ya kuvishika.
The other revelation about the wedding rings in the sky.
Ufunuo mwingine kuhusiana na pete za harusi katika anga.
Why they are golden?
Ni kwa nini ni za dhahabu?
Is that the Lord spoke to the church about purifying the priesthood.
Ni kwa sababu Bwana alinena kanisa kuhusiana na kusafisha ukuhani.
In other words, on the 1st of November the year 2006.
Kwa maneno mengine, katika November tarehe 1 mwaka wa 2006.
The Lord spoke to the church mightily.
Bwana alinenea kanisa kwa njia kuu.
When he presented the wedding rings in the sky.
Wakati alileta pete za harusi katika anga.
In other words, he said.
Kwa maneno mengine alisema.
This is the time at which I want to purify the priesthood.
Huu ndio wakati ambao nataka ni utakase ukuhani.
So I may clean out the priesthood that is Eli-like.
Kwamba niweze kusafisha ukuhani ulio kama Eli.
That has compromised with sin and accepted sin. Seen at the altar.
Ambao umepatana na dhambi na kukubali dhambi katika madhabahu.
That has forgotten the mighty covenant that Melchizedek placed before them.
Ambayo wamesahau agano kwa ambalo Melchizedek aliweka mbele zao.
And remember very clearly that the Lord is calling the church to sacrifice the blood of the Son of God.
Na kumbuka wazi kabisa kwamba Bwana anaita kanisa liweze kutoa dhabihu ya mwana wa Mungu.
That is not a joke.
Na hiyo si mchezo.
That is not a simple event.
Hiyo si kitu cha urahisi urahisi.
That is a very holy event.
Hiyo ni tukio la kitakatifu sana.
And so you see that he was cleaning out the priesthood when he brought judgment to Eli, and yet he left Samuel now to be the mighty servant of the Lord he is.
Sasa unaona kwamba alikuwa anasafisha ukuhani wakati alimhukumu Eli, ilhali akimleta Samueli mahali ambapo yupo.
And you see that he is cleaning the priesthood.
Na unaona kwamba anasafisha ukuhani.
Even in this conversation of the wedding ring.
Hata katika haya mazungumzo ya pete za harusi.
He's saying, I'm coming to clean up the priesthood.
Anasema naja kuisafisha ukuhani.
But I'm coming with judgment.
Lakini naja pia na hukumu.
And the Lord has spoken so mightily.
Na Bwana amenena kwa ukuu sana.
And he is talking about the need for the church to wear the Holy Spirit.
Naye ananena kuhusu hitaji la kanisa kuvalia Roho Mtakatifu.
And you see very clearly in the book of 2 Corinthians chapter 5.
Na unaona wazi kabisa katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wake ni wa 5.
Verse 1 it says.
Mstari wa kwanza anasema.
We know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands.
Inasema kwa maana tujua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono iliyo ya milele binguni.
Meanwhile we groan,
na hata hivyo twaugua,
longing to be clothed with our heavenly dwelling,
tukitamani sana kuvikwa kao letu litokalo binguni.
Because when we are clothed,
maana tukiisha kuvikwa.
Now remember he says here that when you are clothed with your heavenly dwelling, he says that is when you are clothed.
Na sasa kumbuka anasema wakati umevalishwa na vazi litokalo binguni, hapo ni wakati umevishwa.
And that directly touches on the book of Revelation chapter 16 verse 15.
Na hiyo inaguza kitabu cha Ufunuo wa Yohana 16 mstari wa 15 moja kwa moja.
When he says behold I come like a thief,
wakati anasema tazama naja kama mwivi,
and blessed is he that stays awake,
na amebarikiwa yeye abakie macho,
and keeps his clothes with him,
na kuhifadhi mavazi yake naye,
so he may not go naked,
kwamba asiende uchi,
and be shamefully exposed,
na kujuanika wazi.
So that means if we are not clothed with the heavenly dwelling, the Holy Spirit,
hiyo inamaanisha kama hatujavikwa na kao la binguni Roho Mtakatifu,
then we are essentially naked before the Lord.
Basi kimsingi tuko uchi mbele za Bwana.
No wonder when Adam and Eve fell,
na ndio sababu wakati Adam na Hawa walianguka,
he saw that actually they were not dressed,
akaona kwa hakika hawajavalia,
and then he immediately killed an animal and took the skin and covered them.
Alafu pale pale akawa mnyama akatoa ngozi yake akawafunika.
And just hang on there, hold on there.
Sasa wewe shikilia tu hapo.
The book of John chapter 21.
Kitabu cha Yohana Mtakatifu 21.
When the church falls,
wakati kanisa laanguka,
the church becomes naked,
kanisa linakuwa uchi,
unclothed somebody,
linakosa kuvikwa mtu.
John chapter 21 verse 1.
Yohana Mtakatifu mlango wa 21 mstari ni wa kwanza.
I'm just talking about when Jesus had resurrected and had left them to wait on him. He had gone already. He left the covenant behind.
Ninanena kuhusu wakati Yesu amekwisha fufuka, amepaa kwenda binguni na amewacha agano nyuma yake.
With the church,
kwa kanisa.
Then the church falls,
alafu kanisa likaanguka.
He was talking about what would be happening at this time.
Alikuwa na kuhusu kitu kingalitendeka kwa wakati huo.
He says afterward Jesus appeared again to his disciples by the sea of Tiberias.
Inasema baada ya hayo Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia.
It happened this way.
Na ilitendeka hivi.
Simon Peter Thomas,
Simioni Petera na Tomaso,
called Didymus,
aitwaye Pacha,
Nathaniel from Cana in the Galil,
na Nathanieli wa Cana ya Galilaya,
the sons of Zebedee,
na wana wa Zebedayo,
and the two other disciples were together,
na wanafunzi wengine wawili walikuwa pamoja.
I am going out to fish, Simon Peter told them.
Simioni Petro akawaambia naenda kuvua samaki.
And they said,
nao wakasema,
we will go with you.
Sisi tutaenda na wewe.
So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing.
Basi wakaondoka wakapanda chombo ila usiku ule hawakupata kitu.
Somebody, they got nothing.
Ebu mtu hawakupata kitu.
Verse 4.
Mstari wa 4.
John 21.
Yohana 21.
Early in the morning Jesus stood on the shore.
Asubuhi kulipokucha Yesu alisimama ufuoni.
But the disciples did not realize that it was Jesus.
Walakini wanafunzi hawakujua kuwa ni Yesu.
And he called out to them, friends, haven't you any fish?
Alafu akawaita akawauliza marafiki hamjashika samaki yote?
Remember this word friends is very familiar with Matthew 22.
Kumbuka hili neno rafiki linawiana sana na Mathayo 22.
When he says he sent his prophets to announce the wedding of the Lamb of God to the church, and the church was busy doing her own businesses.
Wakati anasema alituma manabii wake kutangaza harusi ya mwana kondoo kwa kanisa, lakini kanisa lilikuwa na shughuli ya kufanya shughuli zake mwenyewe.
And yet when you look very carefully, you see later on he sends now his prophets to call those that are in the periphery, the unheard voices, the unknown ones.
Alafu ukisoma kwa makini unagundua kwamba sasa anatuma manabii wake kwenda kuita wale watu ambao wako kando kando, wasiojulikana, wasioonekana.
And he says those who were invited into the wedding banquet do not deserve to come.
Na anasema wale ambao waliitwa katika karamu ya harusi ya mwana kondoo hawakustahili kuja.
And you see very clearly that when the servants, the prophets had brought them now, waiting unto the wedding supper of the Lamb. The Father comes to see those who have been invited into the wedding banquet.
Na unaona sasa wakati manabii wamekwisha kuwaleta, naye Baba anangoja sherehe ya harusi ianze, anaanza kuchunguza na kuangalia ni wakina nani wamekuja katika hiyo karamu ya harusi.
But in there he noticed a man that was not dressed in the wedding clothes.
Lakini pale ndani akagundua mtu asiyevalia mavazi rasmi ya harusi.
And he called him friend. He said, "Friend, how did you get in here without wedding clothes?"
Naye akamuuliza rafiki, je, uliingia vipi hapa bila mavazi rasmi ya harusi?
That is when the church has fallen.
Sasa hapo ndipo kanisa limeanguka.
He recognized this was my friend.
Alitambua huyu alikuwa rafiki yangu.
And he called him friend.
Na anamuita rafiki.
And that's why you see here in verse 5 of John 21.
Na ndio sababu unaona mstari wa 5 wa Yohana Mtakatifu mlango ni wa 5.
The church has already fallen.
Tayari kanisa limeanguka.
He called out to them and said, "Friends, haven't you any fish?"
Alafu akawaita akamwambia marafiki, "Je, hamjashika samaki wowote?"
No, they answered.
La, wakajibu.
Verse 6 he says,
mstari wa 6 anasema,
"Throw your nets on the right hand side of the boat and you will find some."
Litupeni jarifa upande wa kuume wa chombo nanyi mtapata.
When they did,
wakati walipotupa,
they were unable to haul the net in because of the large number of fish.
Wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki.
Then the disciple whom Jesus loved most said to Peter, that is John of course.
Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, na huyo ni Yohana.
It is the Lord.
Ni Bwana.
As soon as Simon Peter heard him say, "It is the Lord,"
aliposikia ya kwamba ni Bwana jinsi palivyosema,
he wrapped his outer garment around him, for he had taken it off.
Akalivika vazi lake kwa kiuno chake, maana alikuwa amelivua.
So that tells you that every time the church falls, the church is naked.
Na hiyo inakuambia kila wakati kanisa linaanguka, kanisa liko uchi.
The Lord was speaking a prophecy here of what would happen with the church today.
Bwana alikuwa ananena unabii hapa kuhusiana na kile kingetendekea kanisa leo hii.
And look at what happens there.
Na angalia kinachoendelea pale.
And jumped into the water.
Na kisha akaruka kwa maji.
The other disciples followed in the boat, towing the net full of fish, for they were not far from the shore.
Na hao wanafunzi wengine wakaja katika mashua, maana hawakukua mbali na nchi kavu.
About 100 yards.
Ilikuwa yapata dhira 200.
When they landed, they saw a fire of burning coal there with fish on it and some bread. Hallelujah.
Basi waliposhuka pwani wakaona huko moto wa makaa na juu yake pametiwa samaki na mkate.
Jesus said to them, "Bring some of the fish you have just caught."
Yesu akawaambia, "Leteni hapa baadhi ya samaki mliowavua."
Simon Peter climbed aboard and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153.
Basi Simoni Petro akapanda chomboni, akalivuta jarife pwani limejaa samaki wakubwa 153.
You can pray and ask the Lord, what does 153 stand for in the latter harvest?
Waweza kuomba na muulize Bwana, 153 inasimamia nini katika hii mavuno ya nyakati za mwisho?
The latter harvest of souls.
Mavuno ya mwisho ya nafsi.
Even with so many, the net was not torn.
Na hata hivyo wakiwa wengi, jarife halikuraruka.
Jesus said to them, "Come and have breakfast."
Yesu akawaambia, "Njoni mkafungue kinywa."
None of the disciples dared to ask him, "Who are you?"
Wala hakuna mwanafunzi aliyeweza kumuuliza wewe unani.
They knew it was the Lord.
Walijua ni Bwana.
Jesus came, took bread and gave it to them.
Yesu akaja akautoa mkate na kuwapatia.
And did the same with the fish.
Na akafanya vivyo hivyo kwa samaki.
This was now the third time Jesus appeared to the disciples after he had been raised from the dead.
Na hiyo ndiyo mara ya tatu ya Yesu kuonekana na wanafunzi wake baada ya kufufuka kwa wafu.
It's amazing that after the Holy Communion, the last supper before he went to the cross.
Inashangaza kwamba katika ile meza ya Bwana ya mwisho kabla aende kwa msalaba,
he left a covenant in place, a covenant of faithfulness. Do this in remembrance of me.
Aliwacha agano ya uaminifu kwamba fanya hivi kwa kunikumbuka mimi.
And he told them, "Wait on me please."
Na akamwambia mningoje mimi tafadhali.
I have made you fishers of men.
Nimewafanya wavuvi wa watu.
And then you see that when Jesus leaves, they fall back, they go back to the world to do what they used to do in the world.
Na unaona wakati Yesu anaondoka, wanaanguka na kurudi kule ambako walikuwa wanafanya mambo ya kidunia.
And Jesus comes back very dismayed.
Na Yesu anarudi amekasirishwa mno.
And now you see that the Lord sits again and breaks bread with them again after resurrection.
Na unaona tena Bwana anaketi nao na kuvunja mkate pamoja nao baada ya ufufuo.
In other words, he's telling them, how can you forget this event of breaking bread?
Kwa maneno mengine anawaambia, mwaweza sahau vipi tukio hili la kumega mkate pamoja?
How can you forget the covenant of faithfulness I had with you when you broke bread?
Mutawezaje kusahau agano la uaminifu nililoweka nanyi wakati tuliumega mkate pamoja?
The book of Luke chapter 24.
Kitabu cha Luka mtakatifu mlango 24.
He is talking about the church of Christ that would eventually forget about the faithfulness of the covenant Jesus had with them.
Ananena kuhusu kanisa la Kristo ambalo hatimaye litasahau agano la uaminifu ambalo Kristo alikuwa nalo nao.
That is where the church is today.
Hapo ndipo kanisa lilipo leo hii.
And you see very clearly that she has already forgotten about that mighty last supper.
Na unaona tayari waziwazi kuwa amekwisha sahau kuhusiana na hiyo meza ya Bwana kuu.
She's already naked out there doing the things of the world.
Tayari yeye yuko uchi huko
nje. Ametoa nguo tayari anafanya mambo nje huko.
Anafanya mambo huko nje.
He is fishing, he's doing the things of the world.
Yeye anavua anafanya mambo ya kidunia.
And yet that was a mighty covenant of the blood of Jesus.
Na ili hali ilikuwa ni agano kuu ya damu ya Yesu.
Luke chapter 24.
Luka 24.
Verse 13 onward.
13 kuendelea.
Now that same day two of them were going to a village called Emmaus.
Na tazama siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake laitwa Emau.
About 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened.
Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari ya mambo yote yaliyotukia.
As they talked, they discussed these things with each other. Jesus himself came up and walked along with them.
Ikawa katika mazungumzo hayo na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao.
But they were kept from recognizing him.
Lakini macho yao yakafumbwa wasimtambue.
He asked them,
akawaambia,
what are you discussing together as you walk along?
Ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea?
They stood still, their faces downcast.
Wakasimama wamekunja nyuso zao chini.
One of them named Cleopas.
Mmoja wao aliyeitwa Cleopa.
He asked him,
akamuuliza,
are you only a visitor to Jerusalem or do you not know the things that have happened there in these days?
Je, wewe peke yake ndiye mgeni katika Yerusalemu ama hata ujui yaliyotokea humo siku hizi?
The Lord asked, what things?
Bwana akauliza mambo yapi?
About Jesus of Nazareth,
mambo,
they replied.
Wakamwambia mambo ya Yesu wa Nazareti.
He was a prophet, a powerful in word and deeds before God and all the people.
Alikuwa ni nabii akiwa na nguvu katika neno na katika vitendo mbele za Mungu na watu wote.
The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death and they crucified him. But we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel.
Tena wakuu na makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa wakamsulubisha.
And what is more, it is the third day since all this took place.
Na kile kilicho zaidi ni siku ya tatu tangu haya yote yaliyotendeka.
In addition, some of our women amazed us.
Na zaidi ya hayo, baadhi ya wanawake kadha wakatushtusha.
They went to the tomb early this morning, but they didn't find his body.
Waliokwenda kaburini asubuhi mapema na hawakupata mwili wake.
They came and told us that they had seen a vision of angels who said he was alive.
Wakaja wakatuambia kwamba wameona maono malaika aliyowaambia yuko hai.
Then some of our companions went to the tomb and found it just as the women had said, but him they did not see.
Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema ila yeye hawakumuona.
Verse 25.
Mstari wa 25.
Of the book of Luke 24.
Kitabu ni cha Luka 24.
He said to them, how foolish you are and how slow to heart to believe all that the prophets have spoken.
Akawaambia enyi msiofahamu wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii.
Did not the Christ have to suffer these things and enter his glory?
Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake?
And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself.
Akaanza kuwaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe.
As they approached the village which they were going to, Jesus acted as if he was going farther.
Wakakaribia kila kijiji kijiji walichokuwa wakienda naye alifanya kama anataka kuendelea mbele zaidi.
But they urged him strongly, stay with us, for it's nearly evening, the day is almost over. He went in to stay with them.
Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa pamoja nao.
When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, and broke it and gave it to them.
Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa.
And then their eyes were opened and they recognized him and he disappeared from their sight.
Kisha yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao.
So he was reminding the church.
Sasa alikuwa anakumbusha kanisa.
Even in your forgetfulness, in your fall.
Hata katika kuanguka kwenu, katika kusahau kwenu.
Don't ever forget me. I am coming back.
Msiwahi kunisahau, maana narudi tena.
Because it seems that after the Lord went, the church started doing her things. She's preaching another gospel. She's surviving to get money to run a gospel that she thinks is for the Lord, but she's doing her things in the world.
Maana baada ya hapo, ni kama kanisa lirudi tena kujifanyia shughuli na mambo yake, ni kama wanatafuta pesa kuendeleza shughuli zake wakifikiria ni injili, lakini si injili, ni mambo yao ya kubinafsi.
They are running here, get some money, I want to run a ministry, I want to do a crusade here, I want to get money here, I want to go to America, lie a little bit here, come build a church here. She's doing her things of the world and trying to use them, saying she's building the ministry of the Lord.
Wanakimbia hapa na pale, wanasema nataka nianzisha huduma, anataka kujianzisha sijui mambo gani, anapata zile fedha akifikiria kwamba anafanya Mungu huduma, lakini anafanya shughuli zake mwenyewe binafsi.
And she's forgetting the original covenant, the initial covenant, the last supper, that is the covenant of faithfulness, always do this in remembrance of me.
Na anasahau lile agano la kwanza, agano lile la ile meza ya Bwana ya mwisho waliokuwa nayo, naye aliambiwa ukufanye hivi kwa kunikumbuka mimi.
And he's telling her, don't forget me in whatever happens to
na
you.
Na anamwambia usinisahau kwa vyovyote vile vitakavyo kutendekea.
And he's saying that even in those days, the power will come from on high, you will be empowered to be preachers and witnesses and testimonies of this gospel to Judea, to Samaria, to Jerusalem, to the ends of the earth. There will be power. Don't try to go lying around, get money to do these things. The power is coming from on high.
Na anasema nazo nguvu zitashuka kutoka juu, nanyi mtakuwa na uwezo, mtaweza kuendeleza injili hii. Mtapokea nguvu, nanyi mtahubiri injili hii tokea Judea hadi Samaria na miisho yote ya dunia. Msijaribu kujitengenezea nguvu zenyu za kibandia katika mambo haya, maana nguvu zinatoka kutoka juu na zitawajilieni nyinyi, mtapata uwezo.
These are just two cases when the Lord appeared after resurrection to remind them of breaking bread. In other words, remind them of that mighty covenant.
Hizi ni nafasi mbili tu ambazo Bwana aliwaonekania baada ya ufufuo, kuwakumbusha kwamba wasisahau kuumega mkate pamoja. Kwa maneno mengine, wasisahau kushiriki katika lile agano lake.
In other words, don't forget to wait for me. I'm coming back to wed you.
Kwa maneno mengine, msisahau kuningoja, manake ninarudi kufunga ndoa pamoja nanyi.
But she has already run quickly there, anacheza ndomulo ya Yesu, everybody's laughing at her. Anacheza sawa sawa.
Lakini sasa tayari amekwisha mtoroka, anacheza nombo la Yesu, hata kila mtu anamchekelea kule nje. Alisahau kitambo.
She forgot that she has a covenant of holiness and faithfulness.
Alisahau ako na agano la utakatifu na pia uaminifu.
After resurrection he comes back to them to remind them of the covenant. Remember me, don't forget me, please, whatever happens to you, don't leave, don't forget me.
Hii ni mifano tu miwili ambayo baada ya yeye kufufuliwa akawaonekania, akiwaambia wasisahau lile agano lao, wasijaribu kuenda kando, wasimsahau, wamkumbuke.
So we could be able to wait on the Lord.
Kwamba tuweze kumngojea huyu Bwana.
So the church would be a virgin.
Kwamba kanisa liwe bikira.
When he comes to a virgin church that is holy, undefiled.
Wakati anakuja, anakuja kanisa lilo bikira, takatifu na lisilo na jisika.
Instead of a church that has defiled herself left and right, which doctors anointed her here, all these things we have heard in repentance.
Badala ya kanisa kujinajisi, limena kupata nguvu kwa wachawi, wamepakwa mafuta na wachawi, na haya mambo mengine ambayo tumesikia katika mikutano ya toba.
And the Lord is reminding the church.
Nae Bwana analikumbusha kanisa.
The power that you have is in that covenant of the blood of Jesus.
Nguvu mlizo nazo ni katika lile agano la damu ya Yesu.
Because the blood of Jesus is heavily anointed.
Maana damu ya Yesu imepakwa mafuta kwa uzito.
And it is through that blood that he said, please stay, the anointing is coming.
Na ni kupitia kwa hiyo damu ndipo akasema tafadhali ketini maana nguvu zile zaja.
And he says, when you stick to that covenant, to stick to the gospel of the blood and the cross.
Anasema wakati utakwama pale katika zile nguvu, ile injili ya damu na msalaba.
Then when you lay your nets to now go harvest men,
sasa mkisha tupa nyavu zenu ili muende kuvua watu,
it will be overloaded.
Itakuwa na uzito zaidi ya kawaida.
And then you will also not be found naked.
Na pia ninyi hamtapatwa mkiwa uchi.
The Lord is asking the church to remember the initial covenant.
Bwana anauliza kanisa likumbuke agano lile la kwanza.
And he's speaking very, very clearly that even the latter anointing,
na ananena wazi wazi kabisa kwamba hata upako wa nyakati ya mwisho,
depends on this mighty covenant of obedience.
Inategemea agano kuu hili la utiifu.
A covenant of faithfulness.
Agano la uaminifu.
A covenant of holiness.
Agano la utakatifu.
I want to finish now with the scripture that I told you to hold on to.
Lakini nataka nimalizie kwa ile andiko ambalo niliwaambia mshikilie.
The book of 2 Corinthians chapter 5.
Kitabu ni cha Wakorintho wa pili mlango ni wa 5.
When he said, now we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands.
Ambayo inasema kwa maana tujua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii kiharibiwa, nyumba isiyofanywa kwa mikono iliyo ya milele binguni.
Meanwhile we groan,
na hata hivyo twaugua,
longing to be clothed with our heavenly dwelling.
Tukitamani sana kuvikwa kao letu litokalo binguni.
Because when we are clothed,
maana tukiisha kuvikwa,
we will not be found naked.
Hatutaonekana tu uchi.
For while we are in this tent,
kwa vile tukiwa katika hili hema,
we groan and are burdened because we do not wish to be unclothed.
Tunaugua na sisi twalia maana hatutaki tuwe uchi.
But to be clothed with our heavenly dwelling.
Bali tuvishwe katika vazi letu la kibinguni.
Listen to what the heavenly dwelling does.
Sikiza vile vazi la binguni ufanya.
That is being clothed with the holiness of the Lord.
Hiyo ni kuvishwa na utakatifu wa Bwana.
Being clothed with the Holy Spirit.
Kuvishwa na Roho Mtakatifu.
And he says,
anasema,
because we do not wish to be unclothed,
maana hatutamani kukua tu uchi,
but to be clothed with our heavenly dwelling,
lakini tukavishwa na mavazi yetu ya binguni.
Listen to what it does.
Sikiza inavyofanya.
So that what is mortal may be swallowed up by life.
Hivi kwamba kile ambacho kinachokufa kiweze kumezwa na uzima.
Now it is God who has made us for this very purpose.
Sasa ni Mungu aliyetuumba kwa ajili ya kusudi hili.
And given us the Spirit as a deposit guaranteeing what is to come.
Na kutupatia Roho awe arabuni akituhakikishia kile kitakachokuja.
So the church needs to clothe herself in the Holy Spirit of the Lord.
Kwa hivyo kanisa linahitaji kujivika ndani ya Roho Mtakatifu wa Mungu.
So she may have a guarantee of entering into the rapture, what is to come.
Kwamba aweze kupata hakikisho la kuingia katika unyakuzi kile kijacho.
That's why it's very, very critical right now.
Na ndio sababu ni muhimu kabisa sasa hivi.
That she seeks the entry into the Holy of Holies.
Kwamba atafuta kuingia katika patakatifu wa watakatifu.
But remember, the Holy of Holies is a spiritual place.
Lakini kumbuka patakatifu wa watakatifu ni mahali pa kiroho.
Because all the flesh is already left out during the rapturing of the curtain and the crucifixion of the Lord.
Maana mwili wote umewachwa nje wakati ule wa ufufuo na pia katika kusulubishwa kwa Bwana.
And also during the tearing of the curtain.
Na pia kwa wakati ule wa kupasuka kwa pazia.
And that's why the church cannot enter the Holy of Holies.
Na ndio sababu kanisa haliwezi kuingia patakatifu pa watakatifu.
Until she is clothed in the Holy Spirit of the Lord.
Hadi wakati amevishwa ndani ya Roho Mtakatifu wa Mungu.
Remember, the church cannot even be sanctified.
Kumbuka kanisa haliwezi kuwa hata limetakasika.
Without the Holy Spirit.
Bila Roho Mtakatifu.
Remember, it is he, the Holy Spirit, that purifies the church of Christ.
Kumbuka ni yeye Roho Mtakatifu alitakasaye kanisa la Kristo.
In other words, he prepares the bride of Christ.
Kwa maneno mengine anaandaa biarusi wa Kristo.
So the bride of Christ,
kwamba biarusi wa Kristo,
may enter the heavenly places with the Lord.
Aweze kuingia mahali pa bingu pa kiroho na Bwana.
Even be at the right hand side of the Father.
Na hata awe upande wa kulia wa Baba.
Where Christ has now entered in the glory of the Lord.
Ambapo sasa Kristo ameingia katika utukufu wa Bwana.
So it's important for the church.
Kwa hivyo ni muhimu kwa kanisa.
To focus on the Holy Spirit of the Lord.
Kulenga kwa huyu Roho Mtakatifu wa Mungu.
And you can read all these scriptures you got today.
Na mtaweza soma maandiko haya yote mlioandika leo.
2 Corinthians chapter 5 verse 20 says.
Kwa Korintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 20 unasema.
We are therefore Christ's ambassadors.
Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo.
As though God is making his appeal through us.
Kana kwamba Mungu mwenyewe anasihi kwa vinywa vyetu.
And he says, we implore you on Christ's behalf.
Na anasema tuomba ninyi kwa niaba ya Yesu.
Be reconciled to God.
Mpatanishwe na Mungu.
God made him that had no sin to be sin.
Yeye asiyejua dhambi akafanywa dhambi.
For us.
Kwa ajili yetu.
So that in him we might become the righteousness of God.
Ili kupitia kwake tupate haki ya Mungu.
That's why the two wedding rings are very identical.
Na ndio sababu pete hizo za harusi zafanana sana.
That's why the Lord is inviting the glorious bride of Christ, his bride, to sit next to him in the glory of the Lord.
Na ndio sababu Kristo anaalika bi harusi wake mtukufu ambaye ni kanisa aketi pamoja naye katika karamu hiyo ya harusi.
Because the perfect bride of Christ has the righteousness of God.
Maana bi harusi wa Kristo aliyekamilika ako na haki ya Mungu.
So surely it is possible for the church to wear the righteousness of the Lord.
Kwa hivyo ni hakika kabisa kwamba inawezekana kanisa livalie haki ya Bwana.
If you are somewhere today.
Lakini kama uko mahali leo hii.
And you know that what has been spoken here has touched your heart.
Na unajua kwamba kile ambacho kimenenwa hapa kimeguza moyo wako.
If you are somewhere at home.
Kama uko mahali kule nyumbani.
And you thought.
Na ulifikiria.
There is much time.
Kuna wakati mwingi.
You thought.
Ulifikiria.
That somehow God will understand.
Kwamba kwa njia moja ama nyingine yawezekana Mungu ataelewa.
You thought.
Ulifikiria.
When that day comes, I'll just repent and then I'll just get in like that.
Ah, hata hivyo hiyo siku ikifika nitatubu tu alafu kisha nitaingia tu vivyo hivyo.
Now what we have seen.
Sasa kile tumeona.
Is that the Lord is calling the church.
Ni kwamba Bwana analiita kanisa.
He's calling the church to another level.
Anaita kanisa lienda kiwango kingine.
The word in the Bible will be fulfilled to the letter.
Neno katika Biblia litimilizwe paka kwa herufi.
Time has run out.
Wakati umekwisha.
And yet at this time.
Na ili hali kwa wakati huu.
He's asking that the church be purified.
Anauliza kanisa likatakaswe.
Blessed are you that has heard this.
Umebarikiwa wewe uliyesikia haya.
If you know that it is not well.
Kama unajua kwamba yote si sawa.
That if the rapture took place.
Kwamba kama unyakuzi utafanyika huu.
You yourself, not with your family, you as a person.
Wewe binafsi, sio na jamii yako, wewe binafsi.
You would not enter the kingdom of God.
Hautaingia katika ufalme wa Mungu.
Then right now.
Basi sasa hivi.
I am welcoming you.
Na kukaribisha.
At this moment.
Kwa wakati huu.
Go down on your knees wherever you are.
Uende kwa magoti yako popote ulipo.
This is the most important time, the most important moment in this session.
Na huu ndio wakati wa muhimu kabisa. Hii ndio saa muhimu sana katika kipindi hiki.
I have spoken the word of the Lord here very plainly and clearly.
Nimenena neno la Mungu hapa kwa uwazi kabisa na moja kwa moja.
I have spoken without fear.
Nimenena bila uoga.
I have spoken with utmost truth and faithfulness.
Nimenena kwa haki ama ukweli kamilifu na pia uaminifu kamilifu.
That the church has to be purified.
Kwamba itabidi kanisa litakasike.
I know many of you are tired of walking this very cumbersome walk.
Ninajua wengi wenu mumechoka kutembea huu mtembea ambao ni wa uzito mgumu mno.
At times you've been wondering, am I in or am I out?
Wakati mwingine umekukishangaa niko ndani ama niko nje.
And the Lord is saying to you.
Naye Bwana anakuambia.
He has not revealed to you about tomorrow.
Yeye hajakufunulia kuhusu kesho.
But he has revealed to you about today.
Lakini amekufunulia kuhusu leo.
That this is the day when he has opened himself and spoken this to you.
Kwamba hii ndio siku ambapo amejifungua na kisha akakunenea haya.
Even me, I am very surprised at some of the revelation the Holy Spirit has given here.
Hata leo hii mimi nimeshangazwa kuhusiana na baadhi ya ufunuo ambao Roho Mtakatifu ametoa.
And he has given it for your sake.
Na ameitoa kwa ajili yako wewe.
So wherever you are.
Kwa hivyo popote ulipo.
If you know it is not well.
Kama unajua kwamba yote si sawa.
This is a very important moment.
Huu ni wakati wa muhimu sana.
You are heavily laden. You are heavy. There's so much weight around you.
Una mizigo mizito sana. Kuna mizigo inayokuzingira.
Some of it comes as sexual sin.
Ingine ni baadhi ya dhambi ya ngono na zina.
Some of it comes as lies.
Ingine inakuja kama uongo.
Maybe you are a pastor who has been giving false prophecies.
Labda wewe ni mchungaji umekuwa ukitoa unabii wa uongo.
Where the Lord has brought this message right now.
Pale ambapo Bwana amefikisha ujumbe huu sasa.
There is no difference between the pastors and the members of the church.
Hakuna utofauti baina ya wachungaji na washiriki wa kanisa.
Every single person.
Kila mtu mmoja.
He is trying to get in.
Anajaribu kuingia.
She is trying to get in.
Anajaribu kuingia.
There is no more shame.
Hakuna tena aibu.
Those that are tired.
Wale ambao wamechoka.
They are walking right into the kingdom of God.
Wanatembea moja kwa moja kwenda ufalme wa Mungu.
And throwing themselves.
Na kuitupa.
At the feet of the Lord.
Miguuni pa Yesu.
And they are saying.
Wanasema.
I have come as I am.
Nimekuja jinsi nilivyo.
The word I have heard.
Neno nimesikia.
I sat here.
Naliketi hapa.
And I heard everything about purification.
Na nilisikia kila kitu kuhusiana na utakaso.
But I feel I need that purification.
Lakini ninahisi nahitaji utakaso huo.
And I know that purification.
Na najua kwamba huo utakaso
begins with surrender.
Unaanza kwa kujitolea kujisalimisha.
Because the holy of holies.
Maana watakatifu wa watakatifu.
Is a place of total surrender.
Ni mahali pa kujisalimisha kikamilifu.
So the will of God.
Kwa hivyo mapenzi ya Bwana.
May take control of your life.
Iweze kutawala maisha yako.
If that is you.
Kama ni wewe.
Go down on your knees.
Enda kwa magoti yako.
And repeat this prayer.
Urudie ombi hili.
Repeat with me.
Rudia pamoja nami.
Say mighty Jesus.
Sema Yesu mkuu.
I love you Lord.
Ninakupenda Bwana.
And I have come before you today.
Na nimekuja mbele zako leo.
With a lot of fear.
Kwa kuogopa kwingi.
I have realized.
Nimetambua.
That every word in the Bible.
Kwamba kila neno katika Biblia.
Has to be fulfilled.
Lazima litimilizwe.
And that holiness.
Na kwamba utakatifu.
Is the bottom line.
Ndio umuhimu zaidi.
In the kingdom of God.
Katika ufalme wa Mungu.
Mighty Lord.
Mungu mkuu.
I repent now.
Ninatubu sasa.
And I ask you Lord.
Nami nakuuliza Bwana.
To clean my heart.
Osha moyo wangu.
I open the door to my heart.
Ninafungua mlango wa moyo wangu.
Please pour your spirit in my heart.
Tafadhali mimina roho wako moyoni mwangu.
And cleanse me.
Kisha unioshe.
And set me free.
Na uniweke huru.
I have heard about purification.
Nimesikia kuhusu utakaso.
Please Jesus.
Tafadhali Yesu.
Please purify me.
Tafadhali nitakase.
I long to fellowship with you.
Natamani kushiriki nawe.
Even in the rapture of the church.
Hata katika unyakuzi wa kanisa.
You spoke and the Son was created.
Ukanena nalo jua likaumbika.
There is nothing impossible before you.
Hakuna lisilowezekana mbele zako.
Just speak a word in my life.
Nena tu neno lako maishani mwangu.
Command me to be in holiness.
Niamrishe niwe katika utakatifu.
And permanently keep my name in the book of life.
Na ubakishe jina langu katika kitabu cha uzima milele.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
In the mighty name of Jesus.
Katika jina kuu la Yesu Kristo.
In the precious name of Jesus.
Katika jina la dhamani la Yesu.
In the almighty name of Jesus.
Katika jina kuu kabisa la Yesu.
In the glorious name of Jesus.
Katika jina la utukufu la Yesu.
I have prayed.
Nimeomba.
If you have said that prayer.
Kama umesema ombi hilo.
Let me pray for you.
Hebu ni kuombe.
Even with your sickness, if you're sick.
Hata kama na magonjwa yako ikiwa wewe ni mgonjwa.
Even with your churches where there is tribulation.
Hata kwa makanisa yenu pale ambapo pana mateso.
Where the sheep in your church that your pastor are rebelling.
Pale ambapo kondoo wako kwa makanisa ambayo mnachunga wanaasi.
Whatever the situation.
Hali yoyote ile.
Let me pray for you.
Hebu nipate ku.
Father, in the name of Jesus.
Baba kwa jina la Yesu.
Your word is established in heaven.
Neno lako limeimarishwa mbinguni.
And established on the earth.
Na kuimarishwa hapa duniani pia.
You are our creator.
Wewe ni muumbaji wetu.
and you are the Lord.
Na wewe ndiwe Bwana.
Lord, in the name of Jesus.
Bwana katika jina la Yesu.
Right now there are millions upon millions tuned in.
Sasa hivi kuna mamilioni juu ya mamilioni wanaosikiza pitia masafa ya radio.
And they have different things happening to them right now.
Na wana mambo tofauti yanayowatendekea hivi sasa.
Father, by the authority of the blood of Jesus.
Baba, kwa mamlaka ya damu ya Yesu.
Right now, with the same prophetic tongue.
Sasa hivi, kwa ulimi ule wa kiunabii.
You have a covenant with my tongue, Jehovah Yahweh.
Uko na agano na ulimi wangu, Jehovah Yahweh.
That Lord, when I speak, you will always fulfill.
Kwamba Bwana kila wakati naponena utatimiliza.
I am speaking deliverance right now.
Ninanena ukombozi sasa hivi.
And healing right now.
Na uponyaji sasa hivi.
That the Lord is beginning to heal you right now.
Kwamba Bwana anaanza kukuponya hivi sasa.
And I can see the glory of the Lord.
Nami naweza ona utukufu wa Bwana.
That is flowing all through.
Ambao unatitirika kote kote.
Lord, thank you for the blessing and privilege of showing me that.
Bwana asante kwa baraka na tunuku ya kunyonyesha hayo.
Let your glory heal your people in millions.
Hebu utukufu wako uponye watu wako katika mamilioni.
Restore churches.
Rejesha makanisa.
Restore families.
Rejesha jamii.
Restore holy marriages.
Rejesha ndoa takatifu.
Restore their businesses.
Rejesha biashara zao.
Restore life.
Rejesha uzima.
I have commanded healing and deliverance.
Imamrisha uponyaji na pia ukombozi.
In the name of the Lord.
Katika jina la Bwana.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Amina.
Somebody thank the Lord.
Mtu upata kumshukuru Bwana.
And say amen.
Na useme amina.
We're going to worship Spanish.
Tunaenda kuabudu kwa lugha Hispaniola.
He says, "Envíame, please send me, Lord."
Inasema, "Envíame, tafadhali nitume Bwana."
Enviar means send.
Enviar inamaanisha nitume.
Ir means go.
Ir inamaanisha enda.
So he says, "Envíame your ear. If you send me, I'll go."
Kwa hivyo inasema, "Nitume nami nitaenda."
They seem like they have no pastor.
Ni kana kwamba hawana mchungaji.
Please send me to them.
Tafadhali nitume kwao.
And I will go.
Nami nitaenda.
The Lord bless you. Shalom.
Bwana wabariki. Shalom.
Thank you, precious Jesus.
Señal de que quieres que luce tus manos. Y dile a través de este coro, "Heme aquí, envíame a mí, Señor." Es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección. Vagan como ovejas sin pastor.